Yeah.
SKP. Holy shit. This on there, so. Achna. Chai. What's up? Boom. Abla.
Manje bafana sekufike thina mumbo kipi khali lapho samashosha sibheke empinzi maki kufike kahle umagazini uphele khanda angisukeli muntu mina ngizosukela wena.
Kufuta Jeffery, kwane ka satani, ngena sekushoshela, sekubheke ngakubone ngithi ayihlomela. Ngiphethe izinjo hakqasa sibheja ngethemba fast. Nengikuza isikhathi ngiyakuthwenza kuma period pains. Ngivula indlela, ngivula i-trigger kuzosala kahlani. Ngivula isigodlo samarepa, wonke azothwasa la kumina. Ugcuke into zami, ngilisusa ngiphinde ngilimele. Ungibhayisela kufake 28, sani bakudlala umsele. Nyanyiso nganyanya, nyanyisa ngisho inyunyana. Ngifike enyangeni ngiphethe inyama. Hey, I'm in the moon. Kuyobhubhiza ngoma nginelangaba elisina lijekeza. Ndibe lokuhle icubuze ihlalo nidlintshepisi. Phathi ipenepepa igame edlala ubusuku nemini. Namazumbeni asesonta kashem afuna ukuya ebuhleni. Kwashimpomba ihlome iphelele seyibheke ekufeni.